Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Gagne Kante to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamyal sagrabe kedibe syndicat gollobe kabaru jawdi le gollida jawdi den jande fudanna jango mutere golle balle sappo itati dunke en holiti do mutereji di mbien matete sanne le transition ministre français ke kumani do gollida le godde Jean Yves Le Drian timni dawul makko bamako do bin ministre français ke premier ministre malinke pamrali fey do kabaru mbien joda hala fawde e jadi kobe jo en kaborde jeegom mabbe andita ka ciutike hankene american ke goto gonnodo le wuro masala kuni le leedi niger wakat jun o kay andaka hobe golli dum di ngoni sembe kabaru amen hande kigire talata resap noga e jeddi lewru october 2020 bismillah sakrabe dido mbenna mut mbenna dido wattuji di mutreji golle na gondi hewde sanne ciagal janginobe be mbenna sandika hopital gabriel touré kanya dun no commandant mb humandi be kabaru jawdi to gollirde jande mben dun no puddi jangu puddan jangu mutre golle balde sappo itati men murtobe be wajjum binni be dal karisi kanya mben sandikaaji goddi dun na sarti mutreji mben le mutre golle le fuddode le novembre 2020 be do fuf wimeji mudun en yo hun cangol hore mben jogola gollobe kedda na ko en Maliki Diallo e do fastango Oumar Begalou
tagal ko ngodno murtere balde tati le lewru septembre dabbinon do kambe kumniibe kabaru kebe en jobdiji janginobe be bibe ngadan murtere wonde kasende balde sappo e tati watto jonobe bi tobbe jeenay debe kaldno e laamo ile hitande 2014 tinno de do tobbe tabe jeddide ka fu jabonoma le lewru je hitande 2019 non kanko no dirtedo juju samba o hollitiri wiide le ko be darti ko jobdiji mabbe beyde kanyo sobe golla golleji mabbe dinobe kani yarde yeso e konande mudun miccitiden wiide wana kambe tan bi anniibe wadde murtere le leedindi gollobe kuma ndaw en kanya fa yottobe no dirta administrateur civil en wobe le leedindi du ciagal ko gatno murtere muden balde sappo e joyi le sappo e jena lewru octobre dabbi non du be bi le jena lewru novembre du be ngaran be ngada murtere de anda ko fuddo haadi ciagal waydinde nagu ko won le leedindi laamu hakkunde jobe ngaran be pewta e tiidalaji goddi kasen kewdi le leedi malindi
honjotobe yogabe kay huli wiide dido mbien mutreji dido murtreji di mbien holti wiide sikke wala mbien feedi do mutreji di matete sanne e le mbien gulleji lam hakundejo o e wi dunke en kabar politique dawdo hono dunke kabar politique kanko dawdo traori di latto hello e le jabuji gulleji di transition o yeli ardinde hono kabaru denagu e kanyi dun landina wuteji di keddana kum halni maliki jallo e do festango alsisi
evolution
di madraji gondudo wadde jondi darno mudu yetedo lam hakunde rew di wattu mo mi gon jong o le ndiana hasindini e homo fu o mo hasindini e nangondirgol yimbe kina homo fu ewa lawol gotol so min jibbe fa laamu hakkunde ro heba lawol so yimbe le fu laawi de bi ewata ana sirti wajibi dum bonna laamu hakkunde ro so wiyama be ngada immadraji fewde dido golleji fu le lebbi sappo e jetti dum wana hunde ko yaafi homo fu ana haani faamude wiide laamu hakkunde ro o wana gouvernement mo bibbe leendi subi laamu hakkunde ro o golle mu o ana anda ko haani ardinde woni denago bibbe leendi
sagra dum kala ngi do ben rafam do ben kabaru su tamani nambaawi ben nawtara bemba amna facebook kan do twitter hanken wattu 1 heure joon en kabordre be andaka ciuti american ko goto gonnodo le birkini kuni le region tawa ben e wi ba abirado ciu sutado o kalisi bandi ambe ndari non le sudu mabbe ben sobe njadi e bi ko wakat joon o kay be do ciuta ciutu be ben sefagi tafuno do no be ko no be njidi yopitinde sutado o yella e be do ben yalla enen be do famu ke ben fa kedon na ben Bruce Walton kanko woni abirado sutado kuma hanni Asuma Musa kanko kejado sijo kalangu to koni ton do fostango RCC
mi Bruce Walton bietini do gollam mi ne jogi entreprise am ino fromage koni do yimbe jeego jogi be kaborde wari e koyde mudum en jam be ciuti ke bingel an Philip Walton kalsi wonno ko be tawtanno be tawray min kalsi fahi hakki unay nay sefa be tawrim tagal majum e nabi bingel angi hausa be kala no hakkune mabbe be nari haldude Philip Hausa won kongol hala anglais be kala no du hono sit down joda bring money kankals yimbe jeegom be fu ana jogino kabor
kiti do hippi gollo ngada gollo ben hotel Radisson Blue restaurant terrasse kany hotel Biblos fuddi beta ko auto cour d'appel Bamako terroriste en di don Fawaz Oldou Ahmed kany Saadou Chaka lolido Ousmane na gonno yeso seria burandaji di Fawaz ben wadi ben sambini non noga e jeddon iube le terrasse kany Radisson Blue watu novembre hitande 2015 kiti o jukitoto ben alarbar nyande alarbar noga jettilir octobre hitande 2020 cour d'appel Bamako e le dawul makko le di Mali ben horejo gullidal leede godde to France ton Jean Yves Le Drian ben wonda ka fi holti wonda ka fi e kaldal fewde e jadin ko be ben kambe kan non premier ministre okay holliti so mbere le joda halaji le di Mali di holtama video dabar fi yalla ben joda halaji na dawde hakune ben fewde be do keddan ko hebani en Ali Cissé do fetan ko hermako
chagal ko be cini talki fa he gullidal hakune mabbe Paris kan e Bamako laawi mu en ka anasirti bangal joddade so halde e jihadiste embe lewi kanko ministre France hunde fuju intami fami kalde e jihadiste embe lewi mako fa hande kanko Jean Yves Le Drian kulleji di fu ana yafi idi labi kaldal kawral ana hakkune ami idi kani gollirede sabi gollirde kaldal kawrangal tan way waddude denago ideejere kaldal kawrangal jabanama gubbe yogabe cinin bengal be gubbe jogibe kaborde wolle mudum so dum bettike won gubbe wobbe terroriste be jaba cinyinde kaldal kawranga bangi makoto ana wonno premier ministre lamu hakkunere o kolli ciddo wiide batu mawdo ngaddo le leedi malindi timode 2019 kolliti wiide wajibi mi utta tati joddade so min kalda e gubbe jogibe kaborde jihadiste Mokhtar Wane holliti wiide mi de kan yewde ni goldo tatul anniya lobbo wadde joddagol so halda mawdo hakkune ama e yimbe fu yalla mi de keba ittude tati margal lobbal le lefol ngol miccitoden wiide le février 2020 kanko horejo leedi kiddo Ibrahim Boubacar Keita holliti no wiide won tati joddagol so halda gondudo hakkune mabbe e gubbe jogibe kaborde noddirtebe jihadiste timode septembre secrétaire général fed de ONU Antonio Guterres holliti wiide won gubbe dimi mbaawi haldude be nafam mawdo wonani le joddagol so halda sabi idi mbaawi wallude be laataade yimbe jogibe darnde bangal politique le nyalaade ngarode
kabaru farabugu mbiyen to le cercle nyono region segu fa hande men wi yimbel ngon tumbe mbiyen be do yimbel mba fi hinade kabaru gulleji mabbe batte mbiyen kambe jadin ko be gombe badade wurungo fa hande hultama wide dawral mbiyen fudungal nyande alay kanya altnere yalla dabarena hebene titalaka mbiyen hebali fi lawul fa hande dun be gonde imadraji yalla jadin ko be kanya kambe dun su ko be na hawra do gotum fa hande mbiyen ele kabaru wi kabaru mbiyen titalla kalisi ele golle ben kambe ndokobe kabaruji di ben ele mbiyen kabaru wuteji di wonno e bernde kaldal kenyan hakune minisi kanko mani do kabaruji kanye ardibe ko wiyete irtel dum non union des radio diffusion télévision libre du Mali dum wadi kenyan to dum wadi ben to gollidal irtel alhamdulillah to asi 2000 kedana ko ben Issa Oumar Tagoula e do festango Alcissé kan non memnatu sendu
ministre martino be kabaru holiti wiide darande gollobe ana mawni yalla golleji lam hakkunere jo e woteji ana wadde no wodiri Hamadou Touré holiti wiide dun martino be kabaru anan kani hokkude kabaruji labdi yalla woteji di ana wadde lilabal kanyi jam iddeere
jidangal ye fa wawde politique nafa ko jogi yimbe jottinobe kabaruji do leedini fa yetto radio privé ngaydi le golle kando walude me landinde woteji labudi di homo fu jaban
heddi horejo fedde irtel banyugo dante o miccintini gollobe wiide wattu woteji gikke bibbe leedindi ana fawi do martinobe kabaru be golla golle mabbe no haniri o mo darda illa mu oduna o fababe sabe almusada ko ben dokkete e wi makko idum famdi
nous avons parlé essentiellement
kali do hala nganyani gondo hakkune yimbe la juccinobe kabaruji di hande mide certi e leede idi hono Senegal e Cote d'Ivoire dokkobe milliard ngaji joyi sefa yimbe mu en juccinobe kabaruji Burkina Faso kanyum milliard ngaji idi sefa hokkata be leedi Burkina ni ne wala bawde burde min minen wala adadu jawdi di min dokkete no jida mi dokkama jawdi fu ko min gatta ko weli horejo leedi gondo to sono mi gordini weli mo mo way hokkude me million teme didi sefa
de donner 200 million
kaldal hakkune ministre o e martinobe kabaru fawi dun do kabaru sariaji jingoji martinobe kabaru yoga be kuliti wiide yiriwore ana hani wadede bangal mun
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sagrawo se ngari le kabar jamel raison ga yidi mbiyanno to yuro so tollu mbiyan kawrutal gal landini serve children do serve children kore mbiyan bangal hebe mabbe amélioration de santé moyen subsistance mbiyan timmi wadi ngadango landinangol yalla huntande hore kabaru mbiyan chuudi docteur didi mbiyan hebi lawol mbiyan e holtam wide dum wada ma dun do kabaru ko wiyata CPN e kanyo dun CPON e le mbiyan dum wadi do mbiyan kijabe lamu nuku o motanabe be e kanyo dun mbiyata matron e kanyo hejabe ben pelle robe sukabe dum tim mbiyan kawrutangal e timmi defbero fu mbiyan hurti mbiyedo fu ngari e galdo kawrutal to kulukoro ton no mbiyan ko buri unyaaji temedere unyaaji chapande jogom dum woni ko kalisi ko nati e le landinal le mo intingollo chateauji jangnirde monzo jara e wolo wolo kutuba e kanye second cycle ak tuluba kulu e le commune kula cercle kulukoro ben odo al kalisi odo kalisi woni association kula kanu e wi katribe fedende yu tan mbiyan faaba mbiyan faabade imadraji skabe lekuy be sala ba hinade gulleji mabbe e jande mabbe mbiyan e le labal e lembe alhaldun samtudo san antimnan kabaruji di to gawotun holta wide yimbe dun jo en kabodde be andita ka ngobbe mbaddi be dun mutu mbiyan chipe hipike do mbiyan njayo buru nyande jeego noga jeegom dir octobre e wattu 20h le dende aljama banaja ben seda fuji holti wide kanko donno mutu o tetama kala ko jogino do woni kalisi e telephone bandi e gondum tagal ko utilike ko njadi mbiyan kaktal kaga ko tigi golma dun dogi mbiyan njadi e kala ko jogino dum timinta kabaruji amen mi tin tan baawi sate fufu e mbiyan hittinade kabaruji amen do studio tam www.studio80.org kan dun noddude 37321 via mo do sate yotere me do yotere meda hande an faawi do jogola laddeji di nuen bangal jeudi fort ko manido kabaru laddeji colonel major mamadou salif koni lande mbien yubono gulleji jeudi fort laddi jabiki lamdi kanko imnara kilu mayga do fastan mi horan yo en kiro jam
jeudi fort 3 et la suite
jeudi fort 3